nyembe nona mfupi. Ila kuna mtona nipendo mumbiki. Nyembe nona mlevi. Ila kuna mtu amelaza mumbiki. Kumbe mapenzi kifua kikuu kichelewa kurudi baby. Presha iko juu ye mapenzi. Basi tu nimeambiwa good morning. Najibu I love you too. Mungu anakupa wakufanana naye. Kati ya mabilioni kanipa wewe wakutwini. Ay, siyo kulishwa, adi kuoga na ugeishwa. Siachwi kwenye tuta, adi kilele na pandishwa. Kachiri, kachi, minawesi tuko wawili. Kachiri, kachi, kukuchiti soni hata dalili. Kumbe mapenzi, kifua kikuu, kichelewa kurudi baby. Presha iko juu, nye mapenzi. Basi tu, nimeambiwa good morning. Najibu I love you too. Mungu anakupa wakufanana naye. Kati ya mabilioni kanipa wewe wangu twini. Wangu twini.
It's weird, babe.